waza ni kupendeje. Kwenye harusi yetu baby sisi tueje.
Yeah, I wish to love you forever. Kwenda popote wherever. Kuweta mumi ever.
Sweet like a pineapple. Wakona unja pepo. Upele kwina upepo. Nimefika kunako.
Basi nipe kumbatio. Kwako kinda mimwenzio. Njapo sina tasario. Mtatafuta niende mbio.
Anything bad for you. Sitaki kuchi wala kio. Kwako mimi nenda mbio. Oh mama.
Oh baby I'm a painkiller. You're my painkiller. I swear you're my painkiller. You're my painkiller.
Baby, you're my painkiller. Mm, you're my painkiller. Well, I, you're my painkiller. Mm, you're my painkiller.
Baby, I miss you. Oh, I miss you. Umepita muda sija kuona. Today, I need you. Oh, I need you. Banga pavu ndeno ninda. Oh, I'm a kwano, baby, wande. Sijiwezi mi mwenzio. Ati niseme mini kwache. Utani uwa dadio.
Kweli nilikupenda ila moyo wangu shautazama. Huko mimi sitaki labda nirudi tena kumbukezama.
Basi nipe kumbatio. Kwako chizi ni mwenzio. Baby I will die for you. Mwanza kwa moyo nenda mbio.
Wataka vita na mwenzio. Mkorofi we dadao.
It's called that.